oh oh.
Ndinabinda maondo kupempela kwa chisumpi Mundipa senkazi wabwino okuda wamfupi Yelo mandipa senkazo safela guchi Tikuchita kukala nanga tivelo ndisutu Analipo ambili ongo funo bondelesi Anabwela ninkani zongo peka kutiesi Maloma keife moto saupolesa Jikondi kusa kulanga taika fetelesi Ndima kukonda mama wa masana ndima tzulu Ndima dana ndizo gawa na inengwa mitulu Kunena mosabisa ndiwe mankwala atulo Lavu ya tundi ya ukondo sati ya lisili Jikondi wachimangabu inewendi misili Ukadupike za kujai wendika swili Sumasa malaguti yanga inaipambili Ndichifukwa jake ndima kukonda kwa mpili
Zilibe puto nilibe kantu nile waga zanga sizidi kuza banda tumba adamu adamu ni hivyo zilibe vuto nilibe kantu
wadikili minokota ti ikukufu napoti unapazua pano wandibela ntima heya ndinafika sendi kufuna so wina ngakale nditagonja iwoma ndichula wina Yoga ndigwila ndikuza ndipanga chonchi palibe zogula mpando tikhalila chikondi Ntendele wakupanikiza palibe misonzi Akati ndinepeya uwa uze ndiwe kochi Ndiye usakaike iwa yondilanga boma Kondipe pyona kusisi nangari ukugona Muzi uno undimva chakacha kendichino Sumaenda ndiziko sunabole kompumu Chikondi wachimanga bwino iwe ndimisili Ukati upike za kuja iwe ndikaswili Sumasa malaguti yanga inaipambili Ndichukupo chake ndima kukonda kwa mbili
Zilibe mbuto, nilibe kantu, nile waga zanga Sizidi kuza wana tumba Adamu adamu ni hivyo Zilibe mbuto, nilibe kantu Hine zog zemba zemba ai, zog zemba zemba zog zemba zemba ai, ai Zog zemba zemba zog zemba zemba zog zemba zemba ai ai Zibe puto ulibe kantu niwe wamunako Sizi kukuza obanda tumba ai
Ine wakasanga ndiye ndi kuzemba banji Antu wazi ndi chula mamuna wantundu wanji Iji ndiji kondi palibepo za masanji Wendi mai wangwiro ndiponza kondi sanji Usindi pempelela ndisi kupempelela Osa ndisi yendeka pa malo pakatelela Kadi ndine mwana chonde zindi chengatela Ndai 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 ndeko mapando ndifotela
Zilibe puto nilibe kantu Nile wakasanga sizi ndi kuza wana tumba